ndithanda lo mntwana nangoni kazi linge khona ingophe zakhe ziyaphaphazela ubusuku buhamba ndingazimamela ndiyintoni na ndiyintoni na uthatha ngentliziyo hayi kazi na ndiyintoni na ukukhanya ngumntu ongowamna msinya uyakhula phantsi welanga imithi yamngele ngenkathalo enkulu andiboni mahluke buhlanti ngobuthando aluthela imvume ndiyambona ndiyamngela nene yena ngumntwana wam ndintoni na ndintoni na kuthatha ngentliziyo hayi kazi la ndintoni na ukukhanya ngumntu Inhliziyo yami yaphumla ubomi bunzima kodwa bunemvuyo xa uthando lukhula ngathi ngumthombo